back again. I look on the Mikey. Petuliba Wambe. Uganda Baji Wamba. Bali twala lino fabaliremu tulinga bayekera gambe batuwamba egwanga bali twala lino fabaliremu tulinga bayekera tetolina musango tetumanyi naye nga twasa kwaki Munsi yo jozalwa Nobona bonanga gwe baleta Obudde bunji gwe bamala bunji Okutuntuza baba bavuganya Choka engudo emisole mingi Namalwaliro nga tegatumala Abasawo banji nga nabasoma banji Bafira kumawanga betetenkanya Uganda gwe mugati na yate baguwamba Bukunkumuka kati bwetulia Atoku ufuna na kukuba kulwana Manyo gampisi mwetu ita Emundu za tuwambe mitima jaba chuka Ayogera kogwe bakuba Uganda baji wamba Egwanga bali twala lino Fabaliremu tulinga bayekera Gambye batu wamba
Kati famire tuchawa nga nemi kwano jechanga Nene mbela kati kuchayi sekwanga We mfuge mbe yekwanga nga ne polisi bekoa Biba kolambu bagoberera oda mu uniformu yekwanga Samba bantu bekwanga Na yenga lwachi mutu swali zekwanga Bamuli kuzi oda mchu sebaji yekwanga Utekekeze ziba weleza oda Uniformu ye kwanga chiva chitiwa cha kwanga Chokaze mwambalanga mchu nye kwanga Mutungi seza mwetu baule kubana mwe Abali nempisa no moyo gwe kwange Parlamenti ye kwanga katina goma lya nsimbi Bate seza mbuto na kutunda kwanga Tabala muziwe baso mapo babi fakoda Chasanga chasala bali kuzi oda
Uganda baji wamba Twala lino fabaliremu tulinga bayekera gambye batuwamba egwanga bali twala lino fabaliremu tulinga bayekera akuzala wagwe fo kutubonyabonya fe okweta mwegwanga katonda gwetu sinza Uganda yalangwe kweka wagwe Kubanga tusaba, tufukamira mukama nga twogera Esala tusaba, kulwa katonda nensi naye totudamu Tuli mu mikono jote tulina buyambi abasajja bagule mungu Afayo gwe basibaye, ayogera kwa gwe bakubaye Mutukubye, naye tubalaba, bituluma, naye tubaziga Minister, mwena tubalaba Sente ze mulya, mwena tubiziga Polisi na maje mwena tubalaba Mwetereze mwebelele mutubaziga Abana banji kungu gelo temubiraba Ama banja ge mulya abana sifetu sasula Egwanga mwali tunda na ye tubalaba Ibisera vya mwebya kuwako na ye temunyuka Atela temusimbe vya febya vitukubya Atela temusima
Uganda baji wamba
Bali twala lino fabaliremu tulinga bayekera gambye batuwamba egwanga bali twala lino fabaliremu tulinga bayekera